special dedication to my mama. Mazi mama nakupenda juu sana. Yeah.
Yo yeah,
mama.
Mama. Mama.
We love you mama.
So much.
Mama.
Mama. Mama.
We need you mama.
So much.
Mama.
Mama. Mama.
We thank you mama.
So much.
Mama.
Mama. Mama.
Way. We could have no make it
this way. Thank you, mama.
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 We love you, mama.
So much.
Mama.
Mama.
We need you, mama.
So much.
Mama.
Mama.
We thank you, mama.
So much.
Mama.
Mama.
Without you, mama.
Oh, oh.
We could have no make it
that way.
We could have no make it
this way.
We could have no make it.
Way.
We could have no make it
this way. Thank you, mama.
Miezi tisa mama umenibeba tumboni. Machungu mengi mama umepitia juu yangu. Mashida pia mama umepitia juu yangu. Lakini bado mama waniita mwanako. Mama nakuhitaji, mama nakupenda. Kama siyo we mama mimi singekuepo. Na kuombea Mungu akubariki maisha yako yote yawe salama. Shida nyingi nimekupa, lakini bado mama wewe aujenitenga. Nani kama we nakupenda ma. Dunia ni nzima kuna mtu kama wewe. Mama.
Mama.
We love you mama.
So much.
Mama.
Mama.
We need you mama.
So much.
Mama.
Mama.
We thank you mama.
So much.
Mama.
Mama.
Without you mama.
Oh oh.
We could have no make it
that way.
We could have no make it
this way.
We could have no make it
that way.
We could have no make it
this way. Thank you mama.
Mama nakupenda, mama nakuhitaji. Wewe ndiye mama mzuri. Ulinilinda tangu utotoni. Sioni haya kukuita mama. Aidha ulinipa ushauri ukanipa. Ndio maana niko hivi, sitachoka kukushukuru kwa yale yote ulionifanyia. Kuna wengi wao wampenda mama, kuna wengi wao wampendi mama. Nasi kweli twampenda mama, je na wewe wampenda mama? Kama mama yako
ni kipofu,
kama mama yako
ni kiwete,
kama mama yako
ajiwezi,
kama mama
bado ni mama yako.
Nasema kama mama yako
ni kipofu,
kama mama yako
ni kiwete,
kama mama yako
ajiwezi,
kama mama bado ni mama yako.
Mama.
Mama,
we love you mama
so much.
Mama,
mama,
we need you mama
so much.
Mama,
mama,
we thank you mama
so much.
Mama,
mama,
without you mama,
oh oh.
We could have no make it
that way.
We could have no make it
this way.
We could have no make it
that way.
We could have no make it
this way. Thank you mama.
Mama, mimi nakupenda.
Mama,
nyoe tu peke yako.
Mama,
akili nakupenda.
Mama,
mimi nakupenda.
Mama,
mimi nakuhitaji.
Mama,
mimi sitakutenga.
Mama,
mimi nakupenda.
Mama, tunashukuru kwa yale yote umetenda. Mungu akubariki. Yeah, wala boda kishizo KD Candy. Yeah, mara nyingine tena.